Afrika kuri mikro ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma amora na mahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikro ni yawe.
Wavukiye kumuhima usanga mutarabakire muhinga mugatungwa n'isambu muhinga mugatungwa n'isambu nkavukire ese waraye wiriwe muvandimwe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo musuhuje n'abadukurikiye ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cya none kiribanda ku cyemezo cy'ubucamanza mu rubanza ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bumaze imyaka buhanganyemo n'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro I Nyarutarama hahoze hitwa Abanyahe. Ni ikibazo gifata umuzi mu 2017. Bamwe mu baturage bahatiwe kujya mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari abandi bagana inkiko. Ubutegetsi bwababwiraga ko batuye mu kajagari. Ababuranaga n'umujyi wa Kigali bari bagiye kumara imyaka igera muri 5 basiragira mu nkiko. Ku rwego rwa mbere baratsinzwe mu bujurire baratsinda. Saa moya z'ijoro ku masaha ya hano mu Rwanda nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko mu mpera z'ukwezi gushize kubamenyesha icyemezo. Urukiko rukuru rwabwiye abaturage ko ari ihame ko nta kibuza ko banyira umutungo bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga, na cyane ko mu gutangiza umushinga ho kubimura impande zombi zemeranyaga ko hazabaho ukumvikana umuturage akihitiramo ingurane ikwiye. N'ingingo yazamuye amarangamutima ku baturage bahita bakomera amashyi icyarimwe ari nako ababyeyi bavuze impundu. Uko urukiko rwabasomeraga ibyashingiweho rufata icyemezo ni nako byabyishimo byarushagaho gukendera. Urukiko rwavuze ko abagiranye n'umujyi wa Kigali amasezerano yo guhabwa inzu nyuma bakisubiraho bagahitamo kugana inkiko nta mpamvu ko ayo masezerano yateshwa agaciro. Rwavuze ko nta bigaragara ko bashyizweho agahato mu gusinya ayo masezerano. Rwavuze ko abaturage bagiye mu nzu zubatswe n'umujyi wa Kigali nta masezerano bagiranye nawo abo bagomba guhabwa ingurane mu mafaranga. Kimwe mu byaciye abaturage intege urukiko rwavuze ko hagomba gushingirwa ku igenagaciro ryo mu 2017 bakorewe na rwiyemezamirimo. Umucamanza yavuze ko ibiciro bitagomba gushingira ku biri ku isoko. Yavuze ko hakomeje kuzamuka impaka hagati y'uwimura n'uwimurwa bitavuze ko uwimura yishe amategeko. Umucamanza yavuze ko iyo habayeho igenagaciro uruhande rw'uwimurwa ntiruyishimire ruyiregera bitarenze mu minsi 15 kandi ko ibyo bitabayeho. Kubatsinze umujyi wa Kigali urukiko rwabageneye amafaranga babariwe mu 2017 rukongeraho 5% y'indishyi z'ubukererwe ndetse n'andi 5% y'ihungabana batejwe n'umujyi wa Kigali. Mu baturage urukiko rwasomeye mu ruhame byumvikana ko wahawe ingurane y'amafaranga menshi yatsindiye ari muri miliyoni zigera muri 37 z'amafaranga. Ni mu gihe hari n'ababariwe amafaranga atagera muri miliyoni 5 ku mitungo yabo. Ntitwabashije kubona icyemezo cyose ariko mu basomwe bakaba mu 100 byashoboka ko nta miliyoni 500 z'amafaranga basindiye ku mitungo yabo. Ikindi urukiko rwategetse umujyi wa Kigali ni ukwishyura amagarama y'imanza kuva ku rwego rwa mbere kugera ku bujurire. Icyakora ntirwategetse umujyi wa Kigali kwishyura igihembo cy'abanyamategeko baburanyiza imanza. Kugeza ubu I Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu karere ka Gasabo bahoze batuye hagiye kuzamurwa inzu zigezweho zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ingingo yo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange yakunze guteza impagarara hirya no hino mu Rwanda. muri iki kiganiro murumva abanenze ibyemezo by'inkiko ababishyigikiye icyo bivuze mu rwego rw'amategeko murumva abatavuganywe n'ubutegetsi n'abahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko uko bavuga kuri iyi ngingo mbahaye ikaze muri dusangira ijambo dutangiranye n'aba baturage
ntabwo icyemezo kidushimishije twari tumaze iminsi turi kuburana igihe kingana n'imyaka ine dusenyewe kubera amafaranga batubariye umwaka w'2017 niyo mafaranga babashije kuduha kandi adafite agaciro tumara kubarirwa batubikoresha icyo bita contre expertise kugira ngo tubashe kuhinyuza igihe agaciro rya mbere turabikora ariko byaje kurangira iryo gihe n'agaciro nta gaciro barihaye ndumva rero iby'urukikuru bwemeje ntabwo bitunyuze ntabwo bitushimishije nimwibaze namwe igihe twabarirwaga idolari ryari riri ku mafaranga 600 idolari ku mafaranga 300 ubungubu ikingira ngo hafi aho ngaho ibintu byose byarahenze icyo nimba nifuza rwose niba ari twajuriye twajuriye kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira
mbo mu by'ukuri ntabwo dusinya amasezerano kandi n'ikindi kiyongereyeho n'amazu yanjye bayasinye nyeneragiye yarahunze n'ariya amafaranga bavuga batanze y'ubukode bw'amazu ntawe negeze mfataho niyo mpamvu rero ngiye kwiyambaza ubundi butaburi hejuru y'ubu ngubu kugira ngo n'ayo masezerano avuga twasinye nayo baze yatugaragarize mucamanza ntacyo navuga kindi icyo wenda afite bagendeyeho ariko icyo nifuza cya mbere ni uko njye bazamba ayo masezerano twasinye nabo bakayatugaragariza kuko tukemera ko twasinye muzi ko baradusinyira kiriya cyari cya covid nabwo bari bazanye n'abana bavana ku mashuri babazana mu ngo nabanje guhungisha umuryango wanjye rero icyo gihe n'amazu basenya ndahari
ubutabera wumva bagombye kuba wiyambaza bwa nyuma nk'uko bivuga n'inkuru
mbo tugiye kubikurikirana ntabwo icyo nemera cyane ko nyuma y'ubu ngo hari ubundi butabera buri hejuru yabo
nyine ikibazo tugize ni kimwe amagara amatwe twarayatanye tuyaha metere si ibyo metere wacu rero n'amafagitire turayafite n'ay'ubujurire ariko ntabwo twumva ukuntu batubwiye ngo ntabwo ngo turi mu rubanza kandi nubwo hashize barabivuze turanabirekarama barongera baravuga ngo barongera babireye mu mashini ikibazo ni kimwe ese twaraburanye twarinze tugera ahangaha tutaratanze amagarama ariko ukuntu batubwiye ngo badutesheje agaciro nibyo bintu numva njye bitanyuze habe na mba ibyo ndi kumubaza narega metere se ko ari we wamburaniye ngo nongere ntangire bundi bushya
none biragenda bite rero
ntabwo mbizi nanjye ukuntu mbiri bugende ubwo ni ukongera kurega ngo umujyi wa kigali tukongera tukajurira
ikindi mpamvu waba bana aba bana tuza gutanga ikirego njyewe amafaranga narayashatse ndaza ndayamuha ngo ntangire igarama y'aba bana bagobokeshejwe muri urwo rubanza ubwo urubanza rukomeza gutyo igihe cy'integura rubanza kiraba urubanza ruraburanwa barongera bagaruka ku igarama arabasobanurira ngo igarama babigenzure neza igarama ryaratanzwe igihe kiragera ubwo tuza kujurira mu gihe cyo kujurira ntanga amafaranga y'ubujurire 40,000 kuri buri muntu 126,000 ndabitanga twese uko turi batatu uyu munsi wa none rero ubujurire bwabo ntibugaragaye hanyuma igarama ryabo ryatanzwe ntibigaragaye umva ayo mafaranga yose mpombye none ngo nta gaciro bifite ngo iryo garama rya mbere ntiriri kugaragara niba igarama rya mbere ritagaragara irya kabiri rigaragara kuki ubutabera bwo butashyira mu gaciro ngo aba bana babahereze ibyo nabahaye nk'uko nabo nabibahaye babibahe
none se wowe wawe wabonye umutungo wawe
uko bawumbariye 2017 niko bawumpaye niko bawubaze
angahe
hamwe bahamaye 16,400,000 ahandi bampaye 11,100,000 basomye 27 ngo n'utundi ngo n'5% se nabikurikiye kubera ihungabana ry'aba bana ubwo nuko babyanzuye nuko bigenze
uko babyanzuye se kuri wowe wumvaga ari ibyo cyangwa uretse wenda aba bana bahungabanyije
uko babyanzuye kuri njyewe mu by'ukuri ntekereje n'igihe nahereye n'uru rubanza kuva 2017 ndizagasaba iyo ngiyo ndi mu rumanza kugeza uyu munsi wa none ni nko kunca intege nabuze icyo nsubiza n'icyo ndeka ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane ko umucamanza wavuga ati jyewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi njye nakubona nakongeraho ubwo rero sinzi nyuma yaho niba tuzaryakira cyangwa tuzakomeza kuko bizagenda sinkuzi uretse imana yonyine yadutabara nabundi
turarenganyeageraga amafaranga angahe umutungo wayo
wanjye wanganaga na 360,000
wowe bakugeneye iki
ngiye kugezana n'uyu munota ntabwo nageze numva izina ryanjye ku mpapuro nasinyeho mba mu ntegurarubanza ndetse no mu rubanza mu mizi ntabwo nageze mpamagarwa ubwo bari kutubwira ko hakiri igihe cyo kubikurikirana reka dutegereze turebe n'abandi bagenzi banjye benshi numvishe hari n'abasinye amasezerano kandi tuzi neza ko ntayo basinye abo bose barahari numva ko ni ikibazo gikomeye
ndiyaro tunabonyemo nsa nkaho ntishimiye itegeko shinga mu ngingo yayo ya 34 ivuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa baravogera turabyumva itegeko yo kwimurana ku nyungu rusange mu ngingo ya 35 36 rivuga ko ari ingurane ikwiye yungurane ikwiye baratubariye ibiciro bya 2017 iyo urebye usanga tumaze imyaka 7 nibyo baduhaye kajye nasubye nsanga nige n'agaciro ry'akarere badukoreye naryo nta shingiro kubera ko nta n'umuntu warikoze bashingiye ku igenye n'agaciro ya 2017 hashize imyaka 7 ubutaka bwa nyarutarama ubu ngubu babusigayeho ariho batwimbuye bugeze kuri metero kari ku 130 nibwo ari kwishyurwa twebwe batubariye ku 12 hanahantu biri muri gazeti ya leta nibiciro bishakiye nibyo baduhereye ko tumaze imyaka 7 n'ikibazo giteye kwibaza gusa icyo nshima wenda nuko bagaragaje ko dutsinze ariko ibyo nenga ni ibiciro biri ku isoko ntabyo baduhaye
ukavukira ese yambigiye cyane kize bakujugunyije nabwo zahize ahubu magingo aya bacyayibuka ukavukira kanuvukire kavukire urubyiruko rubuka mu bimukira ngo kavukire bashya umugi kavukire rumbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo
igicyemezo cyababaje abatari bake ariko hari n'abo cyanyuze uyu wahoze mu nzego z'ibanze muri Banyahe yari yarahawe inzu yo kubamo mu Busanza nta masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali
yewe nabaga mu nzu nabunyuzamo ariko nta masezerano bampaye ariko nemerewe guhabwa ingurane mu mafaranga
none se ubwo iyo nzu ntabwo baza kuyikwirukanamo
ntabwo neza mu matamaye ingurane kuzamo ko nzayivamo ariko rero mu gihe bataranyishyura ntabwo nemere ntabwo nayivamo kuko nawe ngiye kubara
bagomba kukwishyura angahe
miliyoni 8 n'ibihumbi 800 na 600 n'isenda magana angahe hanyuma bakongeraho 10% biri hafi mu 900 hafi miliyoni mbona 5% ubukererwe na 5% n'ibihumbi 1 na miliyoni 9 n'ibihumbi 600 gutyo ayo mafaranga ni menshi nzajya hirya ntabwo umujyi wa Kigali wapi ajya hanze y'umujyi wa Kigali njye gushaka aho norora aho mpinga mba umuturage ariko nyine ufite icyo afite urabona agiye n'ubundi ntanga ikirego natanga ikirego saba yaya ndi bambarije kubera yuko kuvuga ngo ibiciro biri ku isoko buriya hari ukuntu dukora amakosa buriya n'abantu komiteke baza kumenyesha umujyi wa Kigali ntibamenyesheje ibiciro biri ku isoko bakagira icyo babivugaho mu buryo bwemewe n'amategeko ariko niko wafata igipapuro kiyandikira nanjye ndibo ntabwo nayatanga ibyo bumvikanye yagenda agaciro baduhaye byanyine mbere yenda ndasabye ku giti cyane nta yandi narengeje kuko nayasabye kandi niko bayampaye utuma igihembo cyavuka n'ikurikirana rubanza ndiyose bayampaye nubwo urukiko rutambaye neza igihembo ariko yaramfashije nzamwishyura 500
none se urumva umeze ute
ameze fureshi
gute
ameze neza mpaye n'umusaza namubyinira ni ukuri
umusaza uravuga nde
umusaza Paul Kagame
kubera
yega buriya atanze umurongo ku butabera ubutabera abantu basiranira mu nkiko imanza zitinda cyane ko yashyizeho politike kurwanya akarengane kandi nkamvuga ko n'urukiko rwampaye ubutabera pe
bagenzi bawe benshi baravuga ko barenganijwe wowe uvuga gute ko warenganuwe
njye nta karengane mbonamo kuko ibyo nasabye nibyo nahawe kandi nabo barava ngo barenganye ntabwo bahabwa ibiri hejuru y'amategeko
muracyateze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turi ku ngingo irebana n'icyemezo inkiko zafashe mu rubanza abaturage bahanganyemo n'umujyi wa Kigali ku kubimura ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange kuri mikoro muracyumva ehwa y'urubusa dusangira ijambo yanavuganye n'umwe mu banyamategeko batangiranye n'izi manza ni Pierre Celestin Buhuru wari ufite itsinda rigari yunganiraga
biraterwa n'abamwe tuburanira hariho abansabye yuko rwose tushobora kujurira niba bishoboka
yego
akundi nabemerera kubera ko ntabwo nanjye ndi kubyumva ibyo abacamanza bari gukora muri ruriya rubanza.
None se ikibazo gikomeye ko bemeje ko batsinze mukamwari mumaze iriya myaka mubaruranira bakaba nta gihembo cy'avoka bategetse hagati yawe n'umukiriya bizagenda bite, na cyane ko bari gutakamba bavuga ngo babageneye inyica ntikize.
Nibyo koko babageneye inyica ntikize? Bagerekaho no kubeshyira abenshi ngo basinye amasezerano mu gihe twe dufite ibimenyetso by'uko aya masezerano hariho abatarigeze bayasinya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo ngorabahizi kujurira birashoboka, kubera yuko bwa mbere baratsinzwe, ubu ngubu noneho impamvu bavuze ko batsinze, numva rero impamvu kubera ko zihindutse umuntu ashobora kujurira bwa kabiri. Ikibujijwe ni uko umuntu ajurira kandi yatsinzwe ku mpamvu zimwe. Ubwo rero kubera ko impamvu zirahindutse batsinze ariko bahabwa ubusa, bashobora kujurira mu rukiko rw'ubujurire. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abafite za expertise zirenga 50,000 nabo bashobora kuba bajurira none mu rukiko rw'ubujurire. Ubwo rero biraterwa n'ubushake bwa buri muburanyi. Abafata inyica ntikize barekera aho, abashaka gukomeza kujurira bajurire kubera ko itegeko rirahari, uburyo ubutaka bubarwa bwabo, ibyangombwa byabo byari byarabazwe, igihombo bateye, donko bashobora kuba bajurira. Ariko kandi abadashaka kujurira ubwo bafata iyo nyica ntikize. No muri urwo rwego nanone igihombo kirahari, kubera ko niba batageneye abavoka igihembo kandi abo bantu bararishya abavoka, urumva igihombo cyabo kirakomeza kwiyongera. Nabyo rero byatuma nabyo ubwabo bajurira, kubera ko itegeko rirahari riteganya ibihembo by'abavoka. Wenda iyo bavuga bati abavoka tubahaye ayangahe, wenda akaba ari makeya ari hasi y'icyo kigereranyo giteganywa n'itegeko. Ariko kuba ntacyo bagennye nabo ni ikindi gihombo kandi karengane.
Hanyuma se bariya bagiye bavuga ngo ntibatanze amagarama kandi mwarabunganiye, umuntu yaburanye ate ataratanze igarama ry'urubanza?
Hariho abashobora kuba ataratanze kubera ko urabona cyari igikundi kirekire cyane, abantu bakihisha mu bandi akizira ngo azagendera ku by'abandi, none bakihisha ntatange ibyagarama.
Kandi bavuga ko bafite n'inyemezabwishyu bigaragara ko bishyuriyeho.
Ufite inyemezabwishyu igaragara muri sisiteme zo kudashobora kubihisha, ntabwo ushobora kubihisha. Iyo ngiyo ni ukwibeshya, umucamanza ashobora kuba yibeshye rwose. Ibyo ni ibintu biri kirere, nta n'ubwo banyura iruhande. Niba utaratanze igarama biragaragara, niba wararitanze biragaragara muri sisiteme.
Njyewe umucamanza so mu rubanza nari mpari.
Wakomeje kuhaguma
yari amarira gusa, na cyane ko hari abantu bagiye bibura bagategereza ko babasoma muri urwo rubanza kandi baraburanye, umucamanza akababwira ngo ubwo ntimwabaye ababuranyi muri uru rubanza.
N'abantu bari benshi cyane, bari benshi cyane, n'amakosa arashoboka rwose, cyane cyane ko imanza bagiye bazihuza ari nyinshi. Birashoboka ko rwose umucamanza nawe yasimbuka izina akibeshya kuri bamwe.
Ubwo birahura n'abantu bagiye bayiregera imitungo irenze umwe. Hariho nk'uwavuze ko yari yararegeye imitungo itanu, ama UPI atanu y'ubutaka bwe, ariko agasanga bamubariye umutungo umwe. Umucamanza ati muzabikurikirana mu bundi buryo, ntabwo ari uyu mwanya mwabikurikirana.
Biragaragaye kubera ko hari n'abenshi bahisemo kwiburanira badafite n'avoka, bakigira muri sisitemu ubwabo. Byose birashoboka rwose, amakosa arimo rwose ku mpande zose, amakosa ntabwo yabura. Ni ugufatanya urubanza rurimo abantu ze abantu 30, 40, 50 uri kugira ngo byo biroroshye.
Nk'umuntu wari uyicaye nkurikije umubare wabo, amafaranga yose babageneye ashobora kuba atageze muri 1,500,000.
Bose hamwe
abo basomye kuko uwamenshi se ko numvise ari 37, abeshatu, ab'umunani, abeshanu, 10, 20.
Bo, ikintu cyiza kirimo cya mbere ni uko hari aho bemeye gutanga amafaranga.
Yego,
icyo ngicyo ni cyiza, tugomba kugishima kubera ko aho ngaho umucamanza yagiye mu buryo bw'itegeko ndetse no mu buryo ubwenda bwa ya masezerano bavugaga ngo bari barakoze, kubera ko ari amasezerano yavugaga ati udashaka ingurane y'inzu bazamugenera ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubwo rero umucamanza wa mbere, kubera ko we yari yabimye amafaranga kandi bariyo bishakira, kuva rero amafaranga icyo ni kimwe kigaragaza ko umucamanza wa mbere yari yaribeshye umugore wa kabiri ikibazo kijemo n'uvuga se aya mafaranga dutanze ese ajyanye n'ikigero cyaho agaciro koko k'ubutaka kageze n'agaciro ka contract prestige zanza rakozwe aho ngaho rero niho hari ikibazo wenda cyaza kusurwa mu rwego rw'ubujurire kubafite amahirwe yuko ariko njye ndumva mu mahirwe arari kubera yuko impamvu zahindutse impamvu zahindutse rero umuntu ubujurire burashoboka byumvikanye ko hari ibihuha bivuga yuko ngo abafite imitungo yabo iri hasi ya miliyoni 30 bose bazabagenera amafaranga ariko abari hejuru ayo mafaranga batazayabaha n'ibi byari ibihuha ntabwo mfitiye igihamya uretse kunabyumvaga mu bakiriya bacu urumva ni bakeya cyane ababonye izo miliyoni zirenga 35 nyamara urebye expertise yari yarakozwe amafaranga bari baragenewe hari ahantu yari amamiliyari so kubona rero bagiye kajya hasi ntibigere no kuri miliyoni 100 ku bantu bangana kuriya nabyo ni ibintu bigaragaza yuko batakurikije umubare ugezweho ugenwa n'ukuntu amategeko agenda ahinduka y'uburyo babara agaciro k'ubutaka ibyo bishobora kuba byakosorwa ubujurire rwose
dusangira ijambo yanahaye ijambo Depite Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yakurikiraniye hafi iby'iki kibazo
yego twabyumvise
yego
icyo navuga ni uko nishimiye yuko urukiko rwemeje yuko abaturage ariko ngo mugure butumwe n'amategeko kandi ko barenganye rukemera kubarenganura so cyo kintu cyashimishije cyane kuko nibura ubutabera bwagize inzira n'icyo koko twahangayikishijwe nuko ibiciro bagiye koheraho amafaranga yabo y'ingurane bitajyanye n'ibiri ku isoko muri iki gihe
yego
kubera ko kuva 2017 kugeza ubu imyaka imaze kuba 7 hari byinshi byahindutse ku isoko so n'ikibazo ariko niba ari itegeko rihari icyo twavuga ntabwo twahuza itegeko ahubwo icyo tuzasaba ni uko ibijyanye n'ibyo biciro byari expropriation ko bigomba kuzavugururwa
aho ngaho muzabisaba mu rwego rw'ishyaka muzabisaba nk'umudepite uhagarariye rubanda mu nteko muzabisaba mu ruhe rwego
byombi tuzabikora nk'ishyaka tuzabikora nk'abadepite aho twabonera ubuvugizi wose tuzabikora
ku bwanyu byagombye kuba bigenda bite
genova niko byagombye kuba bijyanye na n'ibiciro biri ku isoko kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ariwe wonyine n'abantu bimuwe mu Mutara hariya agabiro ku bijyanye n'ikibuga cy'indege nabo barabimbwiye yuko bababariye nabi kubera ko ibiri ku isoko bitandukanye n'amafaranga babahereza ugasanga mu by'ukuri nubwo si tuzaba yubahirijwe ariko tuzagiye n'ubundi abaguyemo kuko amafaranga umuhanda ashobora kuyakoresha kugira ngo abone ahandi yaje bivuga yuko bariya bavuye za Kangondo na Kibiraro amafaranga bazabona ntacyo azabamariza ntacyo bashobora kubonamo mu mujyi wa Kigali keretse bagiye mu giturage iyo mu cyaro bazasirama n'ahandi hose bikasaba yuko byari kuba byiza ibiciro bivuguruwe vuba binashoboka kibonye bikwiye babyigaho bakaba amafaranga akwiranye igihe
hanyuma ko hagiye harimo ibindi bibazo byinshi hari abibuze ku ntonde kandi baraburanye umucamanza akavuga ngo ntibabaye ababuranyi muri urwo rubanza ibyo byose muzabireba
ibijyanye na nabo baburanye cyangwa se abatari mu madosiye ibyo ndumva ntacyo nabikoraho cyane byasaba yuko bashaka abanyamategeko bakabafasha gukurikirana amadosiye yabo
ku musozo w'iki kiganiro twumve Madamu Victoire Ingabire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nawe arasanga iki cyemezo kidakwiye
ikibazo gishingiye kuba abacamanza batarakurikije itegeko icyo rivuga icya mbere cyo nibyo ko kuba bakurikije ingingo ya 35 igice cya mbere kivuga ku bijyanye n'indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga cyangwa ubundi buryo icyo cyemezo cyo nicyo bashingiye rwose kuri rya tegeko rigena ukwimurwa abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ariko ikintu ntekereza kandi gifite ishingiro Kangondo bashingira bavuga ni uko irabye iryo tegeko mu ngingo yaryo 22 igice cya kabiri ivuga ko ibiri kuri ubwo butaka byaba inzu byaba bikorwa ubutaka ubwaryo n'ibindi bikorwa byose birimo bigomba guhabwa indishyi ikwiriye kandi iyo ndishyi ikwiriye ikaba ifite igihe igomba kubarirwamo kuko rero njya ku ngingo 36 bavuga ko iyo ndishyi iyo bamaze kuyumvikanaho mu nyuma y'iminsi 120 uwimura agomba kuba arangije kwishyura abo bantu wajya kureba imitegeko nanone ugasanga hari abavuga bati ndishikwiriye iyo iyo myaka iyo minsi 120 irenze ugomba guhera ku gaciro k'uwo munsi kandi ingingo ya 2024 niba nibuka neza ivuga uburyo buri mwaka hagomba kubivugururwa igena gaciro ry'ubutaka n'ibikorwa biriho uvuga ko rero niba urukiko ruvuga ruti mwarumvikanye 2017 ariko bagombye kumenya ko hashize imyaka 7 uvuga ko igena gaciro bagombye guharerwaho amafaranga bagombye guhabwa sayo 2017 nayo ubutaka bw'uyu munsi agaciro ubutaka ufite uyu munsi mu mwaka 2024 kuko ni kwitegeko rivuga naho rero mbona abaturage ba Kangondo bafite ukuri mu gihe bavuga bati ntabwo twishimiye icyemezo cy'urukiko kubera ko urukiko rwavuze ngo bazafata amafaranga 2017 kandi itegeko rigena ko igihe imyaka iminsi 20 yarangiye abantu batari bishyurwa iyimurwa riba ritaye agaciro bya urukiko rwavuze ngo habaye ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage bakangonda 2017 ariko kuba umujyi wa Kigali utarabishyuye nyuma y'iminsi 120 iteganywa n'ingingo ya 36 itegeko rijyanye no kwimura abaturage ni ukuvuga ko nyine rya masezerano bagiranye yataye agaciro kubera ko ibyo bintu ntibyabaye hagomba rero gukurikizwa kureba uyu munsi agaciro k'ubutaka akaba ariho bakagombye kuba amafaranga bahabwa
buriya se iriya minsi 120 muvuga iri mu itegeko ryo kwimura abaturage kubwa inyungu rusange ntabwo ishobora kuba yarahuye n'ukuba impande zimura ari zimurwa ahubwo zitarigeze zumvikana bakaguma muri izo mpaka nk'uko umucamanza bivuga
nyine iyo hajemo hatabayemo kumvikana ni hahari ntabwo bitumye itegeko ritubahirizwa nyine niba hatabayemo kumvikana bakajya mu manza nka kuri abagiye mu manza kuko n'itegeko rivuga impande zombi zigomba kumvikana iyo hatabaye kumvikana bakajya mu manza izo manza ziba koko zigakurikizwa ariko igihe urubanza rwaciriwe igihe cyafata icyo ari cyo cyose iyo bagarutse bagomba kureba kuko ubutaka buri mwaka buhindurirwa agaciro ni ukuvuga ko icyo gihe bibaye nibyo habayeho n'izo mpaka nyine kubera ko batumvikanye kubera ko batumvikanye niyo mpamvu hagomba kubarwa igihe bumvikaniye igihe urukiko rubashyirije noneho bagomba kureka kuvuga butaka uyu munsi bufite akahe gaciro ntabwo bavuga ngo cya gihe mwari mwabyemeranyijweho ntabwo byahise biba kandi icyo gihe impamvu cyabaye niba baranemeranyijwe icyo urukiko rwirangagiza nuko nyine hari habaye kumvikana ko abantu bamwe bazahabwa amazu abandi bagahabwa amafaranga icyo gihe rero cyagezaho amasezerano bari bumvikanye umujyi wa Kigali wemerera abaturage urugero ruvuga ngo uzabaha amafaranga wageza wisubiraho ushaka ko bose bahabwa inzu ndetse wemeza ko na bamwe ari mu manegeka nta n'amafaranga bagomba kubona kuba rero byaragezaho uwimura ari umujyi wa Kigali ukorageza ukisubira ku cyemezo wari wafashe niyo mpamvu y'amasezerano ya 2017 nta gaciro gifite ntabwo urukiko rwagombye kuvuga ngo bumvikanyeho ntabwo bumvikanye kuko icyo gihe umujyi wa Kigali wagezeho wisubira uravuga uti mwese turabaha amazu kandi atari byo bari bumvikanye
none se ku mucamanza yanzu yavuga ko ngo ikijyanye n'igenagaciro rya 2017 ngo iyo habayeho ukutishimira igenagaciro ubundi uwimurwa ariregera bitarenze mu minsi 15 akavuga ko mu gufata icyemezo yasanze nta numwe wigeze aregera iryo genagaciro yakorewe
ibyo nabyo ntabwo nzi ko umucamanza kereka niba baburana bataratanze amakuru kugenzi ko batanze ko nakurikiranye urubanza kuva rwaba mwibuke ko habanje kubaho kugerageza ku ngo mujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo kugira ngo nyine amasezerano bagiranye 2017 abarishyirwa mu bikorwa iryo geragezwa ryabaye rero habaye kubanza kubunga kuko hari inama njyanama zagiyeyo zo ku rwego rw'akarere bagerageza kubunga birananirana ministre akiri kaboneka muzi ko yagiyeyo n'amagambo yavuzeyo abantu baracyayibuka ibyo byose ni ukuvuga ibyo byose byakerereje abaturage ba Kangondo kujya gusanga urukiko ubwo rero ntabwo urukiko rwagombye kwirengagiza ko izo nzira zo kubanza kunga umujyi wa Kigali n'abaturage zabanze kujaho ibyo rero yagombye kubanza guhera ahubwo akavuga ati ese igihe mwatangiye gusaba uwo muhango wo kunga abantu kuko umuhango wo kunga abantu uremewe mu mategeko ko mu Rwanda kumbira kugana inkiko abantu bashaka babunga akareba ahubwo akavuga icyo gihe mwaganye abo kubunga hacimo igihe kingana iki n'icyo gihe umucamanza agomba kureba ariko ntabwo agomba kureba igihe abaturage ba Kangondo bagiriye mu rukiko
inshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda dusangira ijambo iya none nahanyisoreje nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntibagiwe namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga eh bagira ubusa naho utaha.
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose